mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga kwijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimimana nongeye kubasuhuza mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ibisubizo bishimishije bamwe muri mwe mwaje hano ku ijwi rya Amerika mwifuza kumenya aho abantu baherereye turakira bamwe muri mwe mumaze imyaka irenga 25 mutarashobora kuvuga ibyababayeho bikabasiga mwigunze muhagaze nk'igiti kitagira amashami kandi mwarabyaye kubumva no kubaruhura iyo tubaboneye abantu tubafasha kongera kwishima urumva inkuru y'umwana umenye papa we nyuma y'imyaka 30 hari numaze 43 atarashobora kumenya kuwo yabwiwe ko ari papa we ariwe koko muri kino kiganiro kandi ndashaka undi mubyeyi umupapa waburaniye n'umwana we igoma bahageze bavuye ku Gisenyi ikiganiro agasaro kaburaga nihuriro ry'ineza ku ijwi rya Amerika mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umutegarugori umupfaso n'umurundi kazi Felicite Ntibampeba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga dusaba kumufasha gushaka umugabo babyaranye umwana w'umuhungu baherukaniraga mu gihugu cy'Ububiligi dore hashize imyaka 30 yatubwiye ko yitwa Dr Jean Bosco Kaberuka
Cetametse ikaragira santepublike arasanga ro mu medicine generaliste avuye mu Rwanda hanyuma kubera yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa bintu batumva igifaransa muri communauté nari ntuyemo nuko yamenye
ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura izina ryawe rirazwi icyo wakoraga kirazwi uwo muntu umwabyarane yitwa nde
yitwa Kaberuka Dr Kaberuka Jean Bosco
akaba atuye hehe magingwa ya
ubu nta byonzi narashakije kuri Facebook ndashakisha ndabura ari mu Rwanda mugabo uko bibakose ari mu Rwanda urumva ko afite imyaka myinshi
yatubwiraga ko kuva babyarana batongiye kubonana ko atazaho abarizwa Dr Jean Bosco Kaberuka twaramushatse turamubona tumusanga i Kigali aho akorera
Oui, docteur Kaberuka. Mwaramutse amakuru yanyu.
Mwaramutse.
Nari mbahamagaye nitwa Venuste Nshimimana. Ndi umunyamakuru ku ijwi rya Amerika. Hari umuntu w'inshuti yanyu wambwiye ngo nzabasuhuze. Hari umudamu witwa Felicite Ntirampeba yarambwiye ngo nzabasuhuze.
Felicite Ntirampeba?
Yego. Muramwibuka?
Oya ntago mwibuka.
Yahoze yiga Anverse mu Bubiligi. Igihe namwe mwari muhari mukora santé publique. Wo yakoraga médecine tropicale n'umurundi kazi.
Ntago
muzi.
Komeza mu Bubiligi.
Ntago mwibuka yari umubikira?
Mwajyaga
mujya kubigisha Anverse mubigisha igifaransa.
Bigisha igifaransa? Njye ko nigaga se. Njye narigaga tawe nigisha. Mwishina njya Anverse namaze amezi atatu.
Yego.
Yee.
Nicyo gihe rwose yambwiye ko mwahuriye Anverse. Yambwiye ko mwahuriye Anverse hanyuma arambwira tuzamusuhuze cyane. Ati rwose ati byanshimisha nshoboye kumuvugisha.
Nyine nabo yari fashije igihe kirekire. Njya narigaga n'abazanye santé publique.
Sesa niko yambwiye nawe.
Yego.
Yarambwiye ati rwose yari ahari yiga santé publique ati nanjye nari ndimo niga ibintu bya médecine tropicale yaravuye i Roma icyo gihe.
Ntabwo mbizi neza ko
Hanyuma rero arambwira ati gose muramutse muvuganye ati wamubwira yuko icyo gihe gito yatwamaranye ati cyatuviriyemo ishami nashibutse ati dufitanye umwana w'umuhungu witwa Jean Sebastien ufite imyaka 30 ati uwo mwana arashaka kumumenya uwo mwana ari mu Bubiligi ni umusore ati wamumbwirira ko rwose ari umwana ushaka kumubona ati nanjye narabyaye mfite abana batanu mfite n'abandi mbera atari ku mwana we arashaka kumubona uwo mwana w'umuhungu rero yitwa Jean Sebastien mfite amafoto ye na yaguhuka mureba ni umusore mwiza ushaka kukubona
kumbona gidi Kigali
iyo ndabizi kuri Kigali yahagusanga ya akaza kugusura akaza kukuramutsa
ibyo nta kibazo namureba ko ntabwo muzi ayo mizi kandi nawe umudamu ashobora yakibuka yaza akamureba
yaza akagusuhuza
nta kibazo nkamureba kwa kuko ntabwo muzi
nawe ntabwo akuzi urumva nyine mwaba mubonanye bwa mbere
nimaze amezi atatu gusa mfite ntaha ngaruka ku kazi
yego birumvikana ko nta gihe kinini mwamaranye nawe yavuze yuko yahise asubira mu Burundi kugira ngo ashobore kubyara hanyuma agaruke mu Bubiligi kugira ngo umwana ashobore gusigarayo no kurerwa hanyuma yaje gutaha mu Burundi nyuma ariko yaje ikomeje kuvugana n'umwana barabonana ariko umwana urumva amaze gukura ikintu amubaza cyane aramubaza ati papa wanjye ari he papa wanjye ninde hanyuma rero ndamubwira ati rwose nzagufasha nzagushakira uwo duturikareruka nzamubona nimubona nzamubwira ko afite umwana mwiza w'umuhungu hanyuma mubaze ukuntu bazabonana ndamushimisha
ndi Kigali
yego none iyi nimero yawe nzayihe uwo mwana w'umuhungu waba azaguhamagara muganire nzamubwira azaze i Kigali hanyuma tuzakora uko dushoboye tuzamufasha kugira ngo akugereho hanyuma muganire mubonane
nibyo byoroshye kandi nyabyo nibyo ngibyo kuvuga n'umuntu mutaziranye nabwo izi byagiye icyo bitanga ariko aja kandeba agashakisha ubwo twavugana
yego tuzamurangira aho muri hanyuma umuganire ubu se kuba umenye ko ufite umwana w'umuhungu w'imyaka 30 urumva umeze ute
ntacyo mbivuzeho
yego
kandi mbabwiye ko nabaze iyo minsi mike ya gusa ngo nzabi njera nimubona nzabitekereza ko ntabwo muzi
yego nyina umubyara wese mwiteguye kuba mwamuvugisha
ntabwo ari ngombwa ni kera cyane ndane ubucuti twagiranye
bwari ubucuti bwihuta birumvikana
ntabwo twiganaga deja niba yarigaga inzi ibyo yigaga ariko ndamwibuka bagomba gutya
yego
ndumva ari byiza ubwo muvuze yuko mwifuza kubona Jean Sebastien na ubyifuza cyane n'umudamu ntabwo yifuza cyane kukubona avuga yuko uri umuntu mwiza kwa kwibuka neza ariko kwicyo yifuza ari uko umwana yamenya se ibindi ndumva atari ngombwa icyangombwa ni ukuzabona umuhungu wawe
yego nyine tuzabijera nitwe bona
yego
kurangi mfite umuryango mfite abana bangahe batanu
oh ni byiza cyane arakuze ameze neza ni umugabo itashaka gusa ni cya kintu cya complement psychologique ni ikintu cyo kongera ku bumuntu umuntu yari afite kugira ngo yuzure yumve ko afite se nawe ajya mu bandi avuga ati mfite papa ndamuzi ndaramubone kandi kukugeraho umubyeyi nzo bizamutera ishema
ubwo tuzabireba tuzarireba none se ndabona abafana kumwakira gutya
ibyo byose hari uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu amenye koko nimba umwana ari uwe cyangwa atari uwe uri umuganga urabizi kundusha hari biriya bya ADN bikoreshwa kugira ngo we wemeze koko ko umwana ari uwawe icyo gihe ntawamugutsindira azaza rwose ndabikwijeje yagushakaga nimubwira ko witeguye kumwakira biramushimisha
oya ibizamini byose bimaze gukorwa inyuzo bamufashe ndi butazi
hagomba gukorwa ibizamini nibyo byonyine bishobora kwerekana ko umuntu wa mugani afite insitanye isano na kanaka
sivyo se ko mubizi namwe
yego tuzabikora kugira ngo bigende mu buryo azaza gusuhuze hanyuma nyuma yaho dusanzwe tubikora n'ibintu tumenyereye hano ku bya Amerika turabikorera abana benshi bashaka ababyeyi n'ikigara aho ngaho hari ikigo kibikora n'ibintu byakorwa mu gihe gituya bikagerwaho bikamenyekana hanyuma umwana akamenya se n'umugeyi akamenya umwana byaba ari ikintu cyiza cyane
yego
Dr. Kabiruka ndagushimiye cyane kuri kano kanya umpaye ni hano mu kiganiro agasaru ka buraga ndizera ko muzajya mucyumva nimbona kanya ku cyumweru kibari saa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi muzajya mucyumva ni kiganiro ki gihuza abantu kiri mitima giteri neza
yende bashimiye nanjye
umunsi mwiza
namwe
agasaru ka buraga
Dr. Jean Bosco Kabiruka akimara kumbwira ko yiteguye kwakira umwana yitwa Jean Sebastien afite imyaka 30 atuye mu Bigi naramuhamagaye turaganira atangira mbwira icyatumye ashaka papa we.
Parce que c'est quelque chose en fait dans le développement de chaque être humain
des kubera ko ari ngombwa mu mikurire ya buri kiremwa muntu kumenya inkomoko yawe naho uturuka ni ibintu bya ngombwa rwose kugira ngo umwana akure neza
la vie de développement de chaque être humain et c'est pour ça que
iyo mpamvu nari nasabye kuwamenya wese amakuru ya papa yamfasha kuyamenya
ça m'aurait plus de savoir ce qu'il en était.
Ubu se kumaze kumenya kufite umubyeyi uri hariya mu Rwanda urumva umeze ute?
C'est une bonne nouvelle pour moi, je prends ça comme vraiment une super belle nouvelle.
Ni muri shimishije cyane nayakiriye ni muri shamaje. Ubu ariko sinzi uko nakubwira nkeneye gufata igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo menye uko nzabifatamo. Niko mbibona.
Papa wawe yavuze ko yiteguye guhura nawe igihe uzabishakira mbese witeguye gufata urugendo ukajya mu Rwanda guhura na papa wawe
c'est quelque chose que j'envisage bien sûr c'est quelque chose
n'ikintu niteguye nifuza gukora uretse ko nanone ntekereza ko nawe ashobora gutekerezaho akaba yazamvye akundeba niba bishaka kubera ko nibwira ko ari ikintu kigomba kuva ku mpande zombi
parce que je pense que c'est quelque chose qui doit venir des deux parties aussi hein.
Et Jean Sébastien wifurije amahirwe.
Ben c'est gentil.
Ndabashimiye mwakoze akazi gakomeye.
C'est vraiment super.
mama wa Jean Sebastien bavugana kenshi nk'umubyeyi ariko akaba amaze imyaka 30 ataravugana n'uba mubyaranye yamenye ko namubonye abyakira n'ibyishimo
ndanezerewe cyane no kuri ndanezerewe by'umwihariko ndanezerewe yuko yashoboye kuboneka kuko cyari cyifuzo nari kifite igihe kirekire ndabyifuza cyane kandi ubu ndabikengurutse namwe ndabakengurukiye cyane
ubumvise mu kiganiro aho Dr. Jean Bosco Kabero kavuga ko yiteguye kwakira umwana akamubona wumvise ko na Jean Sebastien nawe avuga ko yiteguye kujya I Kigali kureba uwo yita papa we mbese uzamuherekeza
Ego nzomuherekeza ndavyifuza cyane nzomuherekeza ego kugira ngo ushobore no kumuremesha ego ndagiye nshobora kubugushasha imyaka 30 yose nshobore kumubona ndanamukengurukire cyane kwemeye ko nta n'umwana we akiri umwana wiwe
hari akantu yavuze agira ati ni byiza yuko twazakorana biriya byo gupima amasano y'umuntu n'undi kugira ngo kuko bigaragare niba umwana ari uwanjye cyangwa atari we ati niko bigenda icyo cyifuzo wowe urumva kiboneye gikwiye
ndagishyigikisha kandi ni byiza gutyo njyewe n'abakengana amakeye impande zose ni byiza kwicyo egizami ibaho gutyo umwana nawe yishimane mbese
Madame Félicité ndirambe banda gushimye cyane kuba warizeye ijwi d'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko ikibazo wari umaranye imyaka myinshi ubu ngubu cyabonye igisubizo n'imyaka 30
nagumye ndabisengera ndasenga ndizera none ibisubizo byanjye Imana yarabyumvise irabacako umubyeyi arashoboye kuboneka
murakoze cyane rero ngaho mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mu urerere Imana ubwo duherukana bambwiraga yuko ufite abana ugenda gutoragura aho ba nyina babatayi ukabarera hari uheruka gutora muri iyi minsi
yego muri iyi minsi arashiye abana batoye umwana w'umwaka n'amezi atandatu
nibyo
mwiza cyane umwana w'umuhungu mwiza cyane
yitwa nde
ababyeyi byarabagoye yitwa Irumva King Shalom
Imana imukomeze kandi nawe ukomeze ukomeze uyirebere urerera n'u Burundi
yego murakoze cyane namwe mukomeze guheza igwa cyane kandi ndabashimiye no kuri mwe byimva mutima
urakoze cyane
yego mwe murakoze namwe
Shaka gasaro kawe muzakabona maze rero shaka gasaro kawe muzakabona Winchi kinege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe rero
nabibabwiraga mu iriburiro ry'ikiganiro umugabo w'imyaka 43 yarampamagaye ati nkeneye uwo nita papa nabo nabyaye bakamenya ko bafite inkomoko bakamenya sekuru yitwa Iyakaremye Dieudonné ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyabutarama umudugudu wa Kibiraro ya mbere
ubundi navutse muri 2008 hanyuma icyo cyabayeho mama wanjye afite umuntu amutinda abakorana agahanda noneho aramwihakana nyuma yaho rero haza kuza undi mugabo biba ngombwa ko babana abana na mama wanjye we aranyakira ariko noneho maze gukura mama aranga ati nimara kwiga amashuri yawe ntacyo nshaka kuzakubwira ndangije wa gatandatu primaire ajya kumunyereka yakoraga ari umugeni wari uhagarariye music fabric yitwa Uwimana Jean yakoraga muri music fabric niwe wari uhagarariye ariko uko yatangiye buri munsi ukabona ntashaka kugukura nanjye nkera wari amushyira urwandiko ndabyuka mbere y'intambara mu 1993 nagiye nk'inshuro ebyiri akasubiza urundi rwandiko rurimo amafaranga ijana mirongo ine n'icyenda mu mwaka ataha ajya nta imbonye ariko nyuma y'intambara irangiye sinzi ko umuntu yambwiye ati hano ku Muhima hari ahantu Uwimana Jean akorera ariko ntabwo umuntu yari azi ibyanjye nawe tubagira amatsiko yo kujya kumureba njyewe ndamureba ndamusohoza akaricana turaganira ndabaza se ko ufite umubyeyi witwa mama yitwa tabwiye ati ko yambwiye ko rero papa birashoboka araje hakaranze batinawe ni kwa tabuze kamwe kumwe akorana gahantu ariho mutenda afana avuye mu nge mwamfasha mukanga niba muravyiranje gukuko nta bihije fite birambanga ariko muzaje mugaze neza ashobora kuba eribeshye rero cyo cyangwa ku minyuzi wenda yige kunyumva ashobora kwenda afite umutima cy'umuntu akanyemera akamenya ko byibaza ari byatangamye ngo amaraso yanjye arahanga kamenya niba hariho n'umuntu wagize ngo hari bakuru bagira bari basutiranye abandi bari nk'abasuzuma hari ikintu nkeneye ni uko mba hari ahandi hari mfite isoko cyangwa mfite aho mvuka kuko kugeza ubu ngubu ibintu by'irahiro nta kintu nzi.
Mbanze ushimire mama wawe wagize ubutwari bwo kukubwira igihe yuko ufite papa wawe kandi akakujyana akamukwereka ukamumenya ukiri muto ukirangiza wa gatandatu wa primaire iyo wajyaga kureba so uwo wita so iyo wamurebaga mu maso wabonaga afite ubwuzu bw'umubyeyi ubonye umwana we cyangwa
mbere y'intambara sinigeze mubona amaso ku maso habe namba urumva yari afite reception uri nyuma ya reception yabaga yamwicaye mu nzu y'ibirahure we winjiraga aramubonaga n'abakobwa bo bakora kuri reception bakaba bamushyira ubutumwa we ntabwo yigeze atuma mwinjira ngo musuhuze.
Niyo wareberaga muri ibyo birahure ntabwo wabonaga mu ijisho risa naho rireba n'ubwuzu uwo mwana
byari fime sinigeze mubona. Cyakora ndahantu nigeze kubona hari igihe afite imodoka ya Peugeot ndibaza ari 305 yari yashyizeho cya gishushanyo cya music fabrike urumva nabwo namubonaga amahushuka ntabwo navuga ngo namubonye namunshije.
None se ko umaze gukura urambwira uti naragiye nicana nawe ndamusuhuza ariko ntiyigera yemera ko ari we papa wanjye kuba ushaka umubyeyi ukabona atagushaka birumvikana ko bikubabaza ariko ubona ari iki atinyara hari bintu ushaka ku mwaka
ni ukuri kw'imana ntacyo ku myaka mfite 44 yanjye yibeshejeho ni ukugira ngo menye aho nkomoka nkamenya ko hari n'abandi bantu bari inyuma yanjye abasuhuza bakamenya nanjye nkamenya nta n'ikintu nkeneye nta mitungo nkeneye ntabe namba yuzu umuntu akumva ko afite originalite irahanga kuko biravunanye kubyakira ubundi n'icyamuhaye motivasiyo kuko yo kwandikira
yego
abana barabyumvishijeho sinzi ukuntu babyumvishije amashuka noneho baranyicaza baramaze ngo se papa kuki utigeze utubwira ko uriya atari papa wawe ngo utwereke papa wawe ukuri ngo tumumenye ibyo byankoze ku mutima numva ngize agahinda natekereza ko nanjye ubwanjye ntashidikanya ntazi niba rero cyangwa atari uko yanyihakanye nanjye nduhuke n'abana babwira ati rengo noneho nguriya sogokuru wanjye kandi ukuri kuri imana imana izajya ikomeza iguha umugisha njye ntabwo mbona uko buriya ubu ndumva nashesha n'ubumeza kubera ukuntu nsinzi wajya muhanda namubonye ahari
nongere ngushimire wowe Iyakaremye Dieudonne kuba warihanganye mu gihe kirekire utegereje none tukaba tuvuganye.
Murakoze cyane rwose ahubwo mwebwe Imana ibafashe iba mu gihe tugabanyije.
Murakoze cyane.
Agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga. Hashize imyaka 26 umubyeyi atandukanye n'umugabo bashakanye agenda ari kumwe n'umwana we w'umuhungu w'imyaka 3 n'igice yamusiganye n'abana babiri b'abakobwa hasigaye umwe bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyahoze cyitwa Zaire. Ni mu kwezi kwa 11 umwaka w'1996 i Masisi niho inkuru ya Aisha Muhongerwa itangirira. Shakabe inkuru yari amaze imyaka 25 abitse mu mutima ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge akagari ka Biryogo umudugudu wa Biryogo.
Ndifuza ko mwamfasha gushakisha Hakizimana Eliazari na Hakizimana Gideon.
Abo bantu bawe ushakisha ni bantu ki, ni bande, muhuriye kuki?
Hakizimana Eliazari yari umugabo wanjye, Hakizimana Gideon ni umwana wanjye.
Mwatandukaniye hehe, byagenze gute?
Twatandukaniye Masisi.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Hari muri 1996 mu kwa 11 ku itariki 15.
Niba wibuka neza mutandukana byagenze gute? Mwari kumwe baragucika baragenda usigara ha? Twibuke ko byagenze kugira ngo niba bakumva bibuke ko ari wowe ubashakisha.
Twari kumwe gihe icyo gihe baranda sanda ubu barakomeza.
hanyuma wavuye Masisi ugana he wagane iburasirazuba cyangwa wagiye iburengerazuba
navuye Masisi nkomeza za Walikare ngera ahitwa za Shabunda Shabunda ndaharenga ngera za Mandaka tuturana gutya
hanyuma k'ubwo rugendo rwose kuva Masisi Walikare Shabunda Mandaka nta wigeze umenya kanunu k'umuhungu wawe Hakizimana Gideon ndetse n'umugabo wawe Hakizimana Eliezeri nta wigeze akubwira ko yabaragutswe bagenda
keretse abantu bambwiye ngo basize inyuma mbabashije barambwira ngo sinahagera ukomeza ngiye kugenda
ukomeza kugenda wagarukiye hehe ugereranyije aho wibuka wahagarariye bwa nyuma ukavuga uti simparengane hehe
nageze kuri Kongo nyine ndahagarara nari maze kuruha
wari maze kuruha ubwo se icyo gihe hari undi mwana mwari kumwe ko Ejedo yari yajyanye na se hari undi mwana mwari kumwe wowe
nari kumwe n'abana babiri b'abakobwa umwe njya kugaruka yafiriyeho tugeze aho ngaho kuri Kongo nyine
komera
uwitwaga Umwari Faisa hanyuma asigara na Hakizimana Joseline
Joseline si we waramutahanye
ashwi nawe baje kuturasaho turatandukana niyo ngenyine
muratandukana usiga Joseline inyuma usiga na kugendera inyuma usiga Eliezer usiga na Gedeon umugabo wawe n'umuhungu wawe urataha mu Rwanda ubu se nta gakuru ka Joseline ufite
Joseline hashize umwaka n'amezi icyenda baramutoneye
baramukuzaniye ubu muri kumwe
turi kumwe
muri iyi myaka yose ishize wigeze wongera kureba uko watabaza uko washakisha uko wamenya amakuru ya Hakizimana Gideon na Hakizimana Eliezer umugabo wawe
hari igihe umukobwa wanjye yigeze kuguhitangaza rizaca
icyo gihe Gideon yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 3 n'amezi 6
mu Rwanda mwari mutuye kugira ngo dufashe abatwumva kuba bavuga bati uyu muntu twaramubonye tugeze aha n'aha turamwibuka ari aha n'aha
mu Rwanda twari dutuye Kabuga muri komine Rubongo
niba umugabo wawe akumva birumvikana ko hari amakuru mfite ushaka kumuha hari uko umaze imyaka 26 mutandukanye utazi amakuru ye niba akumva muri kano kanya Madame Aisha muhongerwa n'iki wumva ushaka kumubwira
aramutse anyumva namubwira ko papa we yapfuye na mama we agapfa n'umugabo wamushiki we akaba yarapfuye nanjye mama wanjye akaba yarapfuye na papa wanjye akaba yarapfuye
oho komera ihangane
mu Rwanda nkaba ndi kumwe na Hakizimana Joseline ari umumama umaze kubyara kabiri
kumera ni byiza ubwo ushoboye kubivuga burya ikigora cyane ni kugira ibintu bikuri ku mutima ntubashe kubivuga ntugire ubibwira ukagahora wumva hari ikintu kikuremereye burya ushoboye gusangira n'abandi umubabaro wawe ukabona abawugutwaza biraruhura ndagukomeza kandi ngushimira ubwo butwari wagize bwo kugira ngo utubwire iyo nzira ndende wanyuzemo Aisha Muhongerwa ndagushimye cyane ndagukomeje kandi mbifurije kugira amahoro
yego witeka ukomeze kuguha umugisha rwose nta kubutabizi azaguhendere muri iyi si kandi azaguhendere no mu ijuru
urakoze cyane
urakoze nawe
agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umugabo Jean-Marie Vianney Mundanikure ashakisha umwana yaruko yamuvanye mu mirambo mu Muhima wa Kigali mu batarashoboye kumva iyo nkuru za yineza mbashyiriyeho agace k'idutangazo
namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kacyiru w'abahungiye bari ku Muhima witwa Josiane ariko we musaza ngo yamujyanye hari niba atari burari mu Bufaransa batari mu bubiri nabavanye mu mirambo famye umaze kwicara ku Muhima munsi yo kuri minisitura niho bari bari
hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo wakoze iki ninde wagufashije kubamara impumu
yambereye ibintu bikomeye ko namaze kubarokora ndavuye muri iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri barindwi bari bamaze gupfa nagerageje ibyo ari byo byose hari hari nyirasenge ufitanye isano na se wakoraga kuri izamu ryo kuri sehashikariya mu mujyi hari umumama twari duturanye wundi witwaga mama bubu yigeze gukora kwa muganga ariko yari ari mu kiruhuko kuko yari yarakoze impanuka aramfasha ampa ibipfuko abana ndabapfuka maze kubapfuka bose mbyumva nshakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi bamutemye n'utundi dutoki tubiri turimo turegareza twenda kugwa hasi urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose ndageza sehashika bashyikiriza uwo nyirasenge wa se arambwira ati imana ishimwe ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye ubwo naratasengeje mu rugo nanjye kumwima asubiyeyo wari konseye wari uhari icyo gihe ahita akoresha inama bamenya ko abo bana nabarokoye nabavanye mu iyo mirambo baravuga ngo nanjye ngo banyica kandi banyicane n'abo bana ubwo ntera ubwo nibwo nahise nkunga nanjye ngenda ubwo
bwarakeye se wabo witwa Louis Kamanzi Rugigana utuye muri Canada nyoherereza ubutumwa bugufi bwanditse agira ati numvise itangazo ry'uwitwa Jean Marie Vianney mu ndanikure wifuza kumenya amakuru ya Aime Kamanzi Nsengiyumva uba muri Canada ati ni umwana wanjye kuko ndi se wabo naramureze ubu ni umugabo w'umupapa w'abana batatu ati turashimira Imana yampaye nimero ye kugira ngo muhamagare tuvugane yampaye amakuru y'umwana we yambwira ko kuko bagiye mu Rwanda kandi bagashaka kubonana na Jean Marie Vianney mu ndanikura ariko bakamubura ati mpa nimero ye nzamwihamagarira tuganire narabikoze Louis Kamanzi Rugigana yagombaga kuba ari mu kiganiro cy'uyu munsi ariko ntibyashobotse kubera impamvu zitamuturutseho iyi nkuru nziza wagombaga kuyibwirwa bwa mbere ni Jean Marie Vianney mu ndanikure naramuhamagaye kugira ngo nyimubwire
Uyalo
Jean Marie Vianney mu ndanikure
yego ni Venusi
yego ni Venusi Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika makuru mu Rwanda
makuru yari meza turaho turi kubona akavura tutangiye gutangira guhinga turafi kwitegura guhinga sezo ya kabiri y'ihinga
ni byiza cyane nari nguhamagaye nari ngufitiye inkuru nziza mu kiganiro agasero kaburaga ubushize wari wajemo wifuza kubona umwana wagaruye ku buzima bw'iyishi muri 94 Aime Nsengiyumva wifuza kumenya amakuru ye nagira ngo nkubwire yuko Nsengiyumva ariho ameze neza ari muri Canada uko abikekaga umuryango we wambwiye ko ameze neza se wamureze yambwiye ati ariho ameze neza ubwire Jean Marie Vianney mu ndanikure nzihamagarira ati umubwire ko uwo mwana ameze neza yabaye umugabo ati araho arakomeye ngubwo ubutuma nari ngufitiye
yehova we imana ishimwe cyane mwarakoze rwose imana ibaha umugisha yo ni igitangaza hari ni nko kuzuka kongera kuzuka ubwa kabiri kongera kumva umuvandimwe ariyo nk'uko nahoraga mbivuga ndishimye cyane ubu ndanezerewe koko ijwi rya Amerika muri mudatengwa ahantu hose murahagera yo ni ibyishimo ndishimye cyane pe umutima wanjye uratuje cyane
ni byiza cyane ikindi ise wamureze yambwiye nuko nk'uko abivugaga baje mu Rwanda ndetse baranagushaka bagira ngo bagusuhuze umwana agusuhuze ndetse n'umubyeyi we agushimire igikorwa wakoze ariko bambwiye ko batashoboye kukubona ibyo nabyo bazabona akanya ko kubikwibwirira inkuru nari ngufitiye ndumva nayihagarikiraho hari ibindi byinshi muzaganira ubwo rero umenye yuko batakwibagiwe ineza yawe barayibuka
Yo Venus rwose ni igitangaza ukoze Imana izabiguhembere ntago tuzi niba ari abatanga ngo puri Nobel dora tubashingira kuki nawe urayikwiye rwose kuko umaze guhuza abo twiringiraga ko twaburanye twabuze ubuzima kongera ukatugarura mu buzima ukora igikorwa cy'indashyikirwa n'ijwi rya Amerika n'abakozi bose mukorana badufashije kugera kubo twabuze ni byiza cyane rwose uko witwa Nshimiyimana ndagushimiye ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima nshimiye inkuru mpaye nziza kandi nizeye ko n'umwana tuzabonana amaso ku maso kuko ubwo akiriho agihumeka Imana ikomeze imurinde imuhe umugisha niko tuzongera tugasubira tukabonana murakoze cyane rwose
nawe urakoze uvuze bagenzi banjye dukorana hano ku ijwi ry'Amerika no mu kiganiro Agasaro ka Buragama isa tubasumba uraho ngaho I Kigali ni watugejejeho amakuru yawe n'icyifuzo cyawe nawe rero ashimirwe igikorwa yakoze cyo kugira ngo aduhuze dushobore kuguha umwanya hanyuma uhure na Nsengiyumva Aime
rwose nabishimirwe cyane ni umusore mwiza wakirana abantu urugwiro na Imana ndi mwongera mu kazi ke kandi Imana ikomeze baturindire rwose mukora igikorwa cyiza bajya mwaje gufasha rega Yezu no guhuza abantu n'abandi musaza umwe bita Simeon ni we wabunye ngo bamuzana Yezu muheka arashimira Imana nanjye ndashimye cyane kandi ndishimye cyane pe nabo mu rugo rwose ndababwira nahora nabigishika murashikagurika ndota nota nabonye me uwo nzamubona rwose ndanezerewe cyane icyubahiro kibi cy'Imana daturi mu ijuru
urakoze cyane ngaho ukomeze ugire ibyishimo witegure kuzakira Aime azagaruka mu Rwanda kandi muzanavugana vuba ngaho ukomere nonge kukwifuriza amahoro y'Imana
namwe rwose murakoze
Agasaro ka Buraga
Agasaro ka Buraga
ndifuza gukomereza ku nkuru y'undi mwana nawe ushakishwa afite amateka ajya kumera nka ya Aime Kamanzi Nsengiyumva nawe yavanye mu mirambo mu Bugesera yitwa Nyiramugwera yari afite imyaka 12 mu mwaka w'1994 arererwa I Kigali n'uwahamuvanye waje kumujyana muri Canada umuvandimwe we warokotse witwa Nyirabikorwa niwe umushaka yakoze urugendo rurerure aza muri Sake mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda aza I Kigali ashaka ijwi rya Amerika y'ikiganiro Agasaro ka Buraga naramuhamagaye turaganira
Hello
Oui amakuru yanyu
Nimeza.
Ni Nyirabikorwa Solange tuvugana. Amakuru yanyu mumeze mute mu Rwanda?
Amakuru ni meza, nahoze nkurikira Agasaro kabuze, ndagushakisha ndyoza Kigali mbaza nimero ndaheba. Nuko birangira ngiye ku kuri Facebook mboni foto sinzi ukuntu twakwandikiye kuri internet none ngize shaba ndakubonye tuye Imana igw'umugisha mbere ya byose.
Wagombye kujya kunshaka I Kigali?
Nagiye I Kigali n'urutanu bita Isake.
Isake ya Kibungo?
Isake ya Kibungo.
Warakurikitse urwo rugendo rwose?
Nararukose kabisa kuzakubonana ko bimazaga nkurikirana Agasaro kabuze. Umva nkabura amahoro ndabona nteko mana yo mu ijuru umuntu nzamubona nteko ariko gusa Imana iguha umugisha kubwo ubwitange ukora kabisa.
None rero urambonye tuganire mbwira bimeze gute twagufasha iki
ikintu nashaka ko mumfasha mfite mukuru wanjye mu ntambara 94 niwe mukuru iwacu bamwitaga Nyiramugwera njye nari umwana muto iwacu intambara yaje kuba bageze mu Bugesera asa basha kumutwara haguye aba bantu benshi ngira ngo bamukura mu mirambo ariko ubwo n'abantu bari bari kumwe babitubwiye
yego
arangije ajya kuba I Kigali ngo ni umuntu w'umumama yabazaho ariko ntago batubwiye izina nabo ntago bari bamuzi amaje kuba I Kigali yatanze itangazo muri Croix Rouge
yego
asaba ngo nimba hari umuntu wacu waba warasigaye ngo yabumumenyesha noneho nawe tukagira akareba nimba hari umuntu wabusigaye nawe akaza ariko kubera ko nari umwana nta muntu wigeze ubona ukuntu amusubiza ababyeyi bacu bose bari barapfuye yaba mama yaba na papa nuko hashize igihe ubwo ngeze mu wa gatandatu primaire nibwo abantu baje batubwira ngo ntabwo twumvaga iradiyo baratubwira ati wa mwana wanyu njye atanga itangazo avuga ko ari muri Canada wageze umuntu waba warasigaye ngo yabimumenyeshe ubwo rero nari umwana ntagikurikirana mfite mukuru wanjye nawe twarakurikiranaga tumaze umwaka urusha undi imyaka ibiri ariko ubaho mariye gukura nakurikiranye agasaro kabuze nagize ikintu mu mutima ndabana nanjye wagushakisha nkareba ko waza nabonye ujya ukorera abandi uwo murimo rwose ni nanjye wenda ko wamunshakira kuko kuva ubwo nta kandi kanunu twari twamenya nuko nyine ndavuga nti nanjye reka ngushakishe ndebe ko nanjye wazamunshakira nkuko abandi ujya ubibakorera nanjye nkabona ko iyo mpano yangirirwaho
yego unyemerere nkubaze tubaze dukeya mpereye ku byo umbwiye nyiramugwere yari afite imyaka ingahe muri 94
muri 94 yigaga mu wa gatandatu primaire
ubwo
urumva yari nko mu myaka 12-13 gutyo
12 irindi zina rye rikabirihe
bamwitaga mukahaguma rusakiye kamemo yari atarabatizwa
iryo rindi ni irihe
nyiramugwera mukahaguma ruseke
ndabikubaza kubera ko naramuka yiyumvise n'uwakumva umuvuga bakaba baraganiriye yarigeze amubwira ko bamwitaga mukahaguma ruseke
nyiramugwera
ku gihe yabimenya
rwose
ikindi nshaka kukubaza iryo tangazo ryahise ryari muhe mwaka ni hagati ya 1996 n'2000 gerageza kwibuka
itangazo ari nyuzaho avuga ko ari muri Canada yindi nko muri ni 1998 kuko 1996 yari akiri i Kigali ngo yigaga primaire abantu baramubonaga bakaza bakatubwira ngo mukuru wanjye twamubonye
nonese mwigeze mumenya uwo muryango w'umugiraneza uwamukuye mu mirambo ukamurera
oya yahakuwe n'umusirikare ngo umusirikare aragenda muha umugore we noneho baza gufata igihe barimuka ngo bajya kuba muri Canada
umusirikare w'umunyarwanda cyangwa umusirikare w'umunyakanada
w'umunyarwanda rwose ngo bari bavuye mu Rwanda umuryango we barawimura babajyana kuba muri Canada
uwo yagiye ari umusirikare cyangwa se yasezeye mu gisirikare
ibyo ngibyo ntabwo mbizi kuko natwe ni amakuru abantu baba bari kuduha ngo bahuraga nawe
ndakubaza aya magambo yose kubera ko yutangiye yuvuze igisirikare cy'u Rwanda ni kimwe yuvuze umusirikare w'u Rwanda woherejwe muri Canada ntabwo baba ari benshi boherejwe muri Canada bagiye gukora cyangwa se bajyanywe n'izindi mpamvu icyo gihe biroroha kugira ngo umuntu amwumve kandi amumenye bwangu kuva icyo gihe kugeza magingo aya nta handi wongeye ushakira amakuru ya mukuru wawe
oya nta handi hantu nigeze nshakira amakuru kuko ubu nibwo navuga ngo maze gukura nanjye ngira curiosity yo kugira ngo mushakishe ariko yatanze amatangazo kuri kuri wari ushakiri i Kigali arongera ageze muri Canada arongera atanga irindi tangazo urumva yabuze umusubiza kuko twebwe twari tukira abana cyane
yego niba ari muri Canada niba akiriho n'ahandi yaba ari hose nta kabuza tuzamenya ahwari tuzamushakisha abantu bo muri Croix Rouge i Kigali tufite uko dukorana dufite uko duhanahana amakuru nabo nzabegera mbabaze mfite aho nzanyura hirya no hino kugira ngo menye amakuru ya mukuru wawe nkunda guha umwanya nk'uyu nguyu abantu bashakisha babo birumvikana kubura umwana w'imfubyi ukaba ushaka mukuru wawe mwarasigaye muri bakiwanya ariko ukavuga uti ndamushaka kugira ngo byibuze dufatane mu mugongo birumvikana hashize igihe kirekire umubabaro ndawumva ubu ngubu nyiramugwera mukahaguma ruseke niba kiriho akaba kumva ikinyarwanda aracyumva umwana imyaka 12 ntajya yibagirwa ikinyarwanda aho yajya hose niba kumva niki wamubwira mubwira ijambo rikuvuye ku mutima
nimba nyumva rwose ikintu namubwira namubwira ko turiho twabaye abamama uko twasigaye turahari turi babiri kwa uko tuvukana kwa mama na nubandi bana tuvukana kwa papa bahasigaye babiri kuri imana yo mwijuru ingiriye neza tukongera tukamubona twazashima izina ry'imana kuko igihe kimarishije ni kinini yaradushatse koko twarabimenye ariko twebwe kubera ubwana ntabwo twabonye ukuntu tumukurikirana azihangane turi bene mushorangabo turiho kandi turamukunda imana itubabariye yazongeye ikaduhuza
Solange nyirabikorwa ndagushimye cyane kuba warihanganye ugategeza kugira ngo ushobore kuza mu kiganiro kandi ndakwihanganisha ngukomeza ndizera ko uyu mukuru wawe nibakiriho abantu benshi bazamva ibitangazo bazagerageza kumugeraho nawe akagira ubwuzu n'ubwango kugira ngo aze yegere abasigaye kwa mushirangabo barimo wowe Solange nyirabikorwa ndagushimiye cyane nkwifurije amahoro y'Imana
Imana iguhe umugisha rwose urakoze cyane
Shaka gasaro kawe uzakabona
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwana w'umuhungu amaze imyaka 6 atandukanye na se kugeza ubu yaramubuze turi mu mwaka w'2016 kuri Goma umubyeyi yambukanye umwana we w'umuhungu imyaka 6 bageze hakurya baraburana uwo mwana yararongotanye yatorwa n'abanyampuhwe baramurera kugeza amagingo ya ntagakuru kase ushakisha umwana we tuzi ikigo inuka kiri mu mujyi wa Goma kitabaje ikindi kigo bakorana kiri mu Rwanda Maison Shalom kugira ngo bafatanye gushaka ababyeyi b'uwo mwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bamwitaga Mupagasi bahitamo kwitabaza agasaro kaburaga nk'uko tubibwirwa na Richard Nijimbere umuyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom ari Kigali mu Rwanda kazi kwijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Venice.
None ayo makuru y'uwo mwana Olivier Muhire Mupagasi mwayabonye gute mwayamenye mute?
Amakuru y'uwo mwana yitwa Olivier Muhire izina rindi ry'Ikinyarwanda mbonari Nyagahene iryo n'iritazirano Mupagasi twayamenye tuyahawe na bagenzi bacu bakorera mu ishyirahamwe Inuka korera Igoma na yo byatanguye umupfasoni Margarita warankiye yatanguje Maison Shalom abigize nk'uruhare ari nayo mpamvu dukorana ibikorwa bitandukanye rero baduhaye amakuru yuko uyu mwana Olivier bamwakiriye mu mwaka wa 2016 mu kwezi k'umunani hanyuma bagerageza gushakisha umuryango wiwe n'ababyeyi ariko kugera ino saha tuvugana ntabwo barabasha kuboneka niho rero dufatikanije twafashe umwanzuro kugira ngo twifashije ijwi rya Amerika mu gufasha kugira ngo turabe ko uyu Olivier yosubira mu muryango kuko mu byo dukora turashaka cyane yuko umwana wese yokurira mu muryango akabona urukundo kuko ni umwanya we ubereye kugira ngo ashobore gukurana iteka
none se muri ayo makuru mwahawe bababwiye ko Olivier Muhire Nyagahene Mupagasi yageze kuri Goma te
Olivier yo yapfuye aho yari asanzwe atuye aho yarasanzwe aba ari mu Irubavu ahahoze hitwa Gisenyi aho bita Imusale ajanye yavuye mu rugo ajanye na papa wiwe aciye aho bakunze kwita kuri petite barriere ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma noneho bamaze kurengana iyo barriere Olivier ntiyasubiye kubona papa wiwe bingatamubonye rero yatowe n'ishyirahamwe n'umushinga witwa PAMI mu Kifaransa Programme d'appui à la lutte contre la misère iyo nayo niyo yahejeje mushikiriza ishyirahamwe Inuka itariki umunani z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2016 uko ryageze muri Inuka
nta makuru mwaba mufite y'umubyeyi we ntabwo yigeze amushaka ntacyo mwamenye kuri iyo ngingo
kugeza ino saha nta makuru twigeze tumenya yuko umubyeyi we yuba yaragerageje kumushaka kuko natwe bakitubwira amakuru ya Olivier hari mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize twagerageje guca ku bantu tuzi mu miryango y'abihaye Imana hariya Irubavu tugerageza kubaha amakuru nyine nk'aya ndababwiye kugira ngo twumve ko bo badufasha ko Olivier yabo n'ababyeyi be ariko batubwiye ko ata makuru bigeze babona kandi n'abamufite muri Inuka batubwiye yuko nta muntu n'umwe yoba yitwa ko ari umubyeyi wa Olivier yigeze amushakisha
Richard nije imbere muyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika ufasha Inuka kubona ababyeyi ba Olivier Muhire Nyagahene
urakoze cyane Jeniste kuri aka kanya nawe umpaye no kudufasha kugira ngo Olivier asubire kubona umuryango wiwe twizera yuko ku bufatanye namwe Olivier agiye gusubira mu byishimo byo kubana n'ababyeyi eka mbere n'abavuka
urakoze cyane
Agasaro Kaburaga
nahamagaye kuri Goma aho Olivier Muhire arererwa turivuganira mu myaka itandatu ahamaze ikinyarwanda cye n'igice ariko twashoboye kumvikana mbwira ko we azi ko akomoka i Kigali ndetse ko ahageze yakwibuka aho aturuka n'umwana ufite agahinda kenshi avuga ko yifuza gusanga ababyeyi be babyeyi mutuye muri Gasabo na Kigali kimwe n'abatuye muri Rubavu uwaba yaraburiye umwana we kuri Goma mu mwaka wa 2016 umwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bakundaga kwita Mupagasi uwo mwana n'uwawe tabara aragushaka Umusozo w'iki kiganiro ndifuza kuharira inkuru yerekeranye n'ubumuntu n'urukundo byibumbiye mu bucuti. Ubucuti hagati y'abana b'abakobwa babiri, umurundi kazi Inamahoro Claudette n'umunyarwanda kazi Icyamazima Goretti bamenyaniye mu mahanga muri Uganda. Baba Tante inshuti magara iyo babaga bari kumwe barangwaga n'ibyishimo baseka ntibagere rutangira hashize imyaka 13 cy'amazima utuye Kigali nta makuru ya Inamahoro afite
asasiza Inamahoro Claudette bakundaga kumwita mama Emma akagira n'undi mwana witwaga Mugisha yatuye mu gihugu cy'Uganda ahantu haruguru y'isoko aho bitaga Masaja niho muheruka ariko kugeza ubu mpamagara na nomero ye nkatangaizwa n'abandi bantu ubu nta makuru ye mfite rwose narayabuze n'umufashe rero mukamumbonera rwose byasomeza cyane
mwatandukanye kera ku buryo wumva biguhangayitse mwatandukanye ryari
imyaka 13 rwose irashize
kuva iyo myaka yose yishize ntabwo mwongeye kuvugana
ntabwo twongeye kuvugana mpamagara na nomero ye ikitabwa n'abandi bantu bakambwira ko atari
none se uramushakisha nkande nk'inshuti nk'umuvandimwe nkande
n'amahoro Prodeste yari umurundi kazi
yego
nange ndi umunyarwanda ariko aho ngaho mu gihugu cy'Ubugande twarabanye yari inshuti yanjye cyane 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 ku buryo kuba nta makuru yo nzi rwose biramuhangayikije
ku buryo utekereza ko washobora kuba ari ikibazo yagize cyangwa se ni ukuri ugutse kuba tutavugana n'ibintu bimva bimbangamiye mu mibereho
byose ni kimwe wenda ndashobora kuba hari ikibazo yagize ariko no kuba nta makuru yafite nabyo nuko numva bimbabaje kandi yari umuntu w'inshuti yanjye magara uburyo wabanye n'umuntu neza ukeneye kumenya amakuru kuba mbere twaravuganaga ariko nyuma nomero yo nakubwira kuyihamagara nkasanga itari ariko kandi singire n'indi menya numva ari ibintu bimbabaje rwose
aho yari atuye haruguru y'isoko ry'i Kampala wigeze uhagera urahazi
ndahazi masaje ndahazi narahabaye twarahaturanye
muri iyo myaka yose yashize ku inzira zagendwaga ntabwo wigeze utekereza gufata bisi imwe izamuka ngo nawe ugende uvuge uti ndamushakira hafi ndebe ko namubona
urumva njyewe ndi Kampala nza mu Rwanda naje nze gushaka maze kugera mu Rwanda rero maze gushaka ntabwo biba byose umuntu yatugeze mu rugo aba yatangiye kubyara kugenda n'abantu urugendo rungana kuriya ntabwo ari ibintu biba byoroshye
wowe nta muntu wari uzi w'inshuti yawe muhuriyeho akaba n'inshuti ya Inamahoro ku buryo yaba umuhuza
hari uwo nigeze guhamagara ndanamuhamagara kenshi nkajya mwohezana n'amesaje nkamuhamagara nti wajya ukamushakira ariko akambwira ngo yarahimutse wari uwasize kumumenya wari umuzi nandi muzi akambwira ngo uwo muntu we yari imutse yagiye gutura ahandi hantu noneho numva arashaka kubigeramo nka bizinesi ngo nimwoherereze amafaranga kandi akansaba amafaranga menshi ngo kugira ngo wahaguruke ajye kumusasira aha nta cyemezo cyemeza ko ayo mafaranga yo nza kuyamwohereza koko yari kujyayo ntako ntageze naragerageje rwose
aho ari hose ni cyamwibutsa ko ari wowe na kahe kantu nakundaga kuganira ni kimwakwanaga cyane kizamwibutsa yuko hari umuntu witwa cyamazima gore tumushaka
n'izina ryanjye byonyine arabimenye ahita azibuka izina ryanjye byonyine byamwibutsa kuko ibihe twabayemo n'izindi iyo yaba ari umugore se gusa byonyine yahita abyibuka kuko wenda cyamazima ntabwo twakundaga kubikoresha ariko gurete nibyo yari azi cyane nibyo yakundaga kumpamagara akandi kantu gashekeje
yego
na korodete yigeze kujya acuruza amagi noneho rimwe araza kumpamagara ambwira ati ngiye kujya mu amagi kandi hari mu ijoro ati bambwiye ko bashaka ko bageraho vuba ati wamperekeza nta kibazo reka nimwerekeze turagenda kubera ko ari inzira ntari menyereye nk'ukugaruka nsimba ngo ahantu umukingo ariko sinagugera hasi ndiruka ntiruka nk'ibimetero nk'icumi n'ibimetero icumi rwose ndabyiruka amaguru adakora hasi kubera kwanga kugwa korodete yarasetse araseka nubwo ari kuri radiyo ndabivuga
yego
yarasetse amagi ariko yakubita hasi araseka arinyarira umva ndabivuga nubwo ari kuri radiyo rwose ariko ako kantu ntabwo yakibagirwaga noneho we akambwira ati njye mbonye wiruka nkajya ngo arike kwirukanye ukuguru kwanga kugera hasi ukwanze kugera hasi noneho njye mpamyaho ndiruka umva Rodete twarabanye cyane yari inshuti yanjye ku buryo kutamuvugisha numva bimbabaje rwose
birumvikana nongere ngo ushimire cyane kuba wihanganye ugategereza ko kano kanya kagera kugira ngo tuganire mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndizera ko nawe uzakabona
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga
ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi ni hano ukirangiriye mbashimire mwese abo mu Bubiligi no mu Rwanda ndetse no muri Canada mwadufashije kugera kuri Aime Kamanzi Sengiyumva nshimire abo mu mujyi wa Anvers mu Bubiligi ni Kigali mu Rwanda baduhaye amakuru ahagije yatumye tugera vuba kuri Dr Kabiruka Jean Bosco nshimire ubuyobozi bw'ikigo Maison Shalom mu Rwanda kimwe
nubwa inuka kuri Goma muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ngaduhuje na Olivier Muhire Nyagahene mwana w'imyaka 13 umaze itandatu atandukanye n'ababyeyi be mbashimire mwese kuba mutega amatwi muri benshi agasaro kaburaga kugira ngo amakuru y'uwanyu mwaburanye atabacika nakagaruka mwari kumwe na Venice Nshimiyimana kwijwi ry'Amerika.